this is serious.
Wait. Ishi kama haukosei, watalopanga litokei. Na kama ikiwa yako haipotei, ndo wajuaga haongei. Ukipata wanasema unaringa, ukifuria we mjinga. Wamezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda, mradi masiku yanakwenda. Mkono kinywani unakwenda, shukuru Mungu baba.
Mkono kinywani unakwenda, shukuru Mungu baba.